on a jungle. Yo boy, yo man.
Zwap.com.
Let's get them.
No le fire que se daba no vete tiene kumisha. Pashe ya makale bambara. No le fire que se no lo cuando vete tiene kumisha.
If you want it on us, paka ukote. Tawa cancellation olo miala ushombe. Ofon chudi lo wishing anga fiadi fiobe. You don't know my story, si wenze komo struggle. Teka chidi lo kamfeda didi mukwando. Sunga ni tipe, feva ibwe na dapo. Shaba selfie, shero nidi pekaso. Family manage nchito vonse super. Nidi api simi make ya ringa pa maruma. Nina badwi la kuwina ndine pusha. Today's best friend ni chuda mu future. Nga ufu na kwenda kazi mbino jumpa. Una pesa tina chinta wa shuka. Hapa levo ni mabwana mkubwa. Kade za chedi mashahida na muzumba.
Ngole fayo ukese na wanome tetine kumwisha. Pashe ya makale mpada. Ngole fayo ukese na lukwa nove tetine kumwisha. Teti teti.
Mchele ehumfo kufina ndaba tefyo na kule fia. Ama chushi ya lenga mfike bano. Wimbone fia. Uimisha mchele ehumfo kufina ndaba tefyo na kule fia. Ama chushi ya lenga mfike bano.
Mbelele.
Aba lenja mba kumari. Aba tila nshaka winebo. Aba tila ngala chula fene. Aba lenja mba kumari.
Kona my family member. No weapon formed against me, back to the sender. Gadrimu yako nkodiwa nongkala fedia. Jenga pedi na pepa za kucha ya lecture. Chinatulika kutala sunga kwa nisomenda. Ngatisuma sekela mo sensa danger. Bakungusha kato mkai paedesa. Nina jarisika kutala unachedua. Kukonse barua ni dear God forgive them. For kissing my name it's a big shame. Choka kumavuto lo mchai condemn. Unizonde unikonde no problem. When you look at me mumamvera chintinya. Shilabushiku yesu wani pimpinga. That's the reason why suma pikinga. For me God is my only redeemer.
Mbole fire.
Mukai kunganga.
Mukawe.
Mukese nifimanga. Love it. Haya shampanga.
Mbole fire.
Mukai kunganga.
Mukawe.
Mukese nifimanga. Love it. Haya shampanga.
Yaka ustaz. Yosam logistics. Mche mwa. Mkazanda. Kupara CB. Wise man. Chadi Young. Standard man I see you. Sweet people. Sparks mining. Niko Jiku Mkonga. Shauta one. Mr. Marcus Pasolwezi.
Zwap.com.
Uncle Rich Rich. Moshaz. Mosfide Pachirundu. Edo. Rekasho.
Tiptronic. Tronic.